straight out. Z push up.
M beats music.
Hit a for beanie. Thousand.
It's Polly G on the beat, boy.
Ah. Mwalipo kushiba kutila na mfumuni newa kapu na mushe. Tope ponava shitena bale pusha kutila kapu na bushe. Tell them mbape mchinsha deserve kupelo kujusi mfushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupushe. Tuwa mipene chala toteni. Nemukali nine toteni. Ale ni tuwa mipe toteni. Yeah. Hako DJ na level ye nafika apu. Nifu niko zifuck up. Pari ya ube umma penda kutindie bakali ndine example. Nifu nikiwa basi wako juice. Ule mapandine boss. Respect of course. Bene bama bazi ndise masosi. Say we deserve kuitani wa fumu. Starting mwine wa fiumu. Beba masidi za fiumu. Ndina mkiri na live in a room. For competition ise ni my daily win. Feature ni pase mapini. Talk really cheap if you want talking money. Better shut your mouth keep quiet. I'm doing the ladies bad. Kunondeba chitanga guy na big D. Pure info na mazero through. Karibuni mvela mambala dig dip. Malevo stem baby. Sunga kwa na ukari baby. Na upatari wao baby. I'm the OG wa photocopy. Mwalipo kushiba kutila na mfumuni newa kapu na mushe. Tope ponava shitena bale pusha kutila kapu na bushe. Tell them mbape mchinsha deserve kupelo kujusi mfushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupishe. Tuwa mipene chala toteni. Nemu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah. Mfikile kale ineno mpashono tuma rappers tuwa mairo. My office ni mubuse for rap ni job techangalilo. Ni weo no ni tikati tipike delivery ya mudilo. Mabazi ni jibanga phone ni fully charge zelo ya nililo. I'm setting the bar sala chino chaka mita ifuni kopera. Zeno ni muliro ifuni kongala iti sepene tima jopera. Uniqueness na kastao tika rapa soba yopo tikopera. Don't compare me kulibe nonga pala ni tsefiti na polopera. I'm feeling like I'm the king and the female skin mupando na tenga. So savava ineni napita kale mugemulo wa eso chinga. Hapa na speedometer yanga ni Ford. Beve ni njinga. I deserve the credit ni pesa manda tukotele wiranchinga. Mwalipo kushiba kutila na mfumuni newa kapu na mushe. Tope ponava shitena bale pusha kutila kapu na bushe. Tell them mbape mchinsha deserve kupelo kujusi mfushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupushe. Tuwa mipene chala toteni. Nemu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Tuwa mipene chala toteni. Nemu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah.
ZPushUp.com